kifuko teza mapenzi. Hatu takapa kufa lazimo tayacha legacy. Najituma nisije nikawa chape, ni kidogo natopata ni sava nafanya kazi. Ingekuwa jambazi uzingwa wazazi, nisingejenga nipate japo makazi. Yeah, ni mtoto wa kita Tony, 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 Tony. Pale napanda shuka, usi nafunga suka. Nisidia kuonekana, watoto wakazidi pupa. Maisha ya navosonga, nazidi kupata energy. Pale tunakosana, wabili bigara apology. Peso na pozi pata, niweze tengeza strategy. Kito kinapozidi na pongo ni kama tragedy. Kinapozidi na pongo ni kama tragedy. Au vipi msela, lipso tunzetu.
Baru nasonga ya ni baru nasonga.
Kwangu mina hisi, na wapasa kweli, mjue kuhisi. Maisha mafupi, bora kutipanga man. Utecheka sana, ukiseki unafana. Pesa ndio msalaba, na pia sadaka. Kama zitakwisha, maselo metapa. I have another title, call me the peace preacher. The voice of the people, sikama na batisha. Kwenye biti nazungusha, hit the big teacher. Kipaji heka heka, lakini siweka weka. Speedy ka propeller, potable kama mashela. Nite handsome hustler, pesa ni kodo. Hila ni napuwaza, natokwa na chozi. Bado naliwaza, na sipati kopi. Usumi ndio mezidi, lakini neteki hizi. Nezafanya kile chozi, wakatu sekapo biri.
Baro na songa, yani baro na songa. Baro na songa, yani baro na songa.
Suck it, daddy. Lips or kids, I'll see you.